Nafanya hii kwa mapenzi lonayo, kwa hii hood na fly home cha, na inuka na home cha. Yeah, and moi Nairobi is for my homeboy. Homeboy is for you. Kuza ni kupe mabawa, you're my homeboy. When you homeboy, usini let down.
Usini let down.
Homeboy, usini let down.
Let down.
You're my homeboy.
Yeah.
You're my homeboy. You're my homeboy. Usini let down. Homeboy.
Homeboy.
Yeah.
Yeah. Yeah.
Shika zamboy. To where high, to silly puke, come to rumble, anaku gambo, washo ujambo, wakichuki usijambo, kumbuka tulibo kuwa, atunge tofautishwa, atunge tishwa, na hizo ngangza mta, in fact tulivishwa, tulingangana, chuki aso, ulikuwa holder, unifanya niwe bolder, come to buke boda, suniangushe, tunue humta, hakuna ajuae kukushinda, ghetto ni hip hop, tulifanya lili lile ndo tule piga moyo konde wakati ule maisha mtaani ikawa ndo shule tulihitimu tuko strong boy kuja to rumble sini humble sizike doto sikubali msoto ndesha malipo humble. Kuza ni kupe mabawa, you're my homeboy,
homeboy.
When you homeboy, usini
yeah.
Let down.
Usini let down.
Homeboy, usini let down.
Let down.
You're my homeboy,
yeah.
You're my homeboy,
homeboy.
You're my homeboy, usini let down. Homeboy,
homeboy.
Yeah.
Yeah.
Chapa shots, tukumbushane home time. Get on the military, cinema soldier, eternal soldiers, yeah. Kumbuka, tukiwa regulate. Walidani wako ligi, tuliwa relegate. Usisite kusema, cinema renegade. Mbona unasita, mbona unashuku. Where the man boy, Sophia of your tissue. Send you my spedagos, what to be the devils. Originals, mamili tushike double doubles. Kuja wakilisha hii ghetto. So give up, cheer up, you're the man boy. Indi ndo show homeboy. Nafanya hii kwa mapenzi lonayo, kwa home cha, na fly home cha, na inuka na hii hood. Yeah, emoa. Kuza ni kupe mabawa, you're my homeboy,
homeboy.
When you homeboy, usini
yeah.
Let down.
Usini let down.
Homeboy, usini let down.
Let down.
You're my homeboy,
yeah.
You're my homeboy,
homeboy.
You're my homeboy,
homeboy.
Usini let down. Homeboy.
Homeboy.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hey, dream yako usi release kabla
yeah.
We realize shika MIC anza kuspeed tu ni mwanariadha piga tizi usisikize matizi take it easy
yeah.
Ziamini hiyo opportunity come just once usi miss chance yako kublow
yeah.
Slim Shady alisema mse upata one shot lose yourself in whatever you're good at ni we sasa take control where the pilot control destiny yako shika hiyo Subaru kakuna Ferrari hii ni race ni team moja ita come out alive jipe confidence hii ni war usurumia hii beat tikili made homeboy machote na kumuliko usiniangushe homeboy inua picha simu na preach lazima uleshe wafuasi shikwa na kiroho ukiwashuandisia kaka kwa kupeza kilo
wewe
ni homeboy wakilisha homeboy.
Homeboy nafanya hii kwa mapenzi lonayo kwa homta na fly na homta na inua hii hood.
Yeah, kuja ni kupe mabawa, you're my homeboy. When you homeboy, usini let down. You're my homeboy, usini let down.
You're my homeboy, cause you're my homeboy.
Usini
let down, cause you're my homeboy. You're my homeboy, usini let down.
Kama bawa. Shika mabawa.
Yeah.
Homeboy,
homeboy.
Fly he ghetto.
Fly
homeboy,
he ghetto.
Fly. Homeboy, shika mabawa.
Usini let down, usini let down. You're my homeboy,
my town
boy. My town boy, my homeboy, my homeboy, my town boy.